dowladda israa'iil ayaa axaddii soo bandhigtay waxa ay ku sheegtay inuu yahay goday kooxda xamaas ka qoday cisbitaalka al-shifa hoostiisa. xamaas oo qiratay in godad 400 mitir ay ku leedahay marinka khaza, haddana ururku waxa uu diiday in wax kaabayaal uu ka samaystay goobaha dadweynaha sida cisbitaalada. arrintan soo korodhay axaddii cisbitaalka al-shifa ayaa israa'iil sheegtay in injineeradeedu ay heleen god dhererkiisu yahay 10 mitir, kaasoo fidsan ilaa iyo 50 mitir, kuna dhammaada albaab dusha looga baxo. warbixin iyo video uu milatariga israa'iil soo saaray ayaa lagu sheegay in albaabada noocan oo ururka xamaas uu adeegsado sidii uu ciidanka israa'iil uga hor joogsan lahaa inuu galo goobaha dhulka hoostiisa ee ururku u adeegsado xarumaha maamulka. sidoo kale axaddii ugu yaraan 130 dhallaan dhicisnimo ku dhashay ayaa laga saaray cisbitaalka al-shifa loona qaaday cisbitaal ku yaala dalka masar, sida hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegtay. ururka u dooda xuquuqda saxufiyiinta ee fadhigiisu yahay magaalada new york ee c j p ayaa dhinaciisa sheegay in ilaa hadda 84 weri iyo shaqaalaha saxaafadda lagu dilay gobolka laga soo bilaabo 7 oktoobar, oo ah markii xamaas ay weerarka ku qaaday israa'iil kadibna israa'iil ay khaza weerartay. c j p ayaa sheegtay in 84 warfidiyeen ee dhintay 34 ka tirsana ay falastiin u dhasheen, 4 israa'iil, halka mid ka midihina u dhashay dalka lubnaan. dhinaca daanta galbeed, 2 reer falastiiniina ayaa dhintay kadib markii ciidanka israa'iil ay habeenkii soo galeen deegaanka. israa'iil ayaa iyaduna sheegtay in axaddii 5 kale oo askarteeda ka tirsan lagu dilay dagaalka khaza, taasoo tirada askarta ku dhimatay ka dhigaysa 64. dhinaca diblomaasiyadda, michael herzog oo ah dinjiraha israa'iil ee dalka maraykanka ayaa barnaamijka this week ee televishinka a b c u sheegay in sida uu hadalka u dhigay israa'iil rajo weyn ka qabto in tiro badan oo ka tirsan dadka ay xamaas haysato la soo daayo dhowrka maalmood ee soo socda. arrintaas ayaa waxaa la socon doona hakinta dagaalka muddo 5 maalmooda. warbixin ay qortay wakaaladda warbaahineed oo maraykanka laga leeyahay ayaa sheegtay in ilaa 50 la haysto oo dumar iyo caruur isugu jira oo ka tirsan 240 ku jira gacanta xamaas lagu celin doona israa'iil, hase yeeshee macadda tirada dadka reer falastiin ee ku jira gacanta israa'iil ee iyagana la soo dayn doono. john finer oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka ayaa isna barnaamijka the state of the union ee telefishinka c n n u sheegay in maraykanku uu aaminsan yahay in sii daynta dadka la kala haysta ay hadda aad ugu dhowdahay in la fuliyo si ka badan sidii hore. waxa uu sheegay in kala duwanaanshihii aad laysaga soo dhowaaday. dhinaca furinta dagaalka, dirsino dad barakacayaala oo reer falastiina ayaa qaarna dhinteen, qaar kalena dhaawacmeen kadib markii sabtida israa'iil duqaysay goobo uu ka mid yahay iskuul ku yaala xeerada qaxootiga ee jabaaliya ee waqooyiga khaza, sida hay-adda onorwa oo qaramada midoobi raacsani ay sheegtay. hay-adda ayaa sheegtay muuqaalo argagaxle la arkay, meydo dumar iyo caruur ah ayaa dhulka yaalay, halka kuwo kalena ay caawimaad u qaysanayeen. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterresh ayaa hadal uu soo saaray ku yidhi, waxaan aad uga naxay in labo iskuul oo hay-adda onorwa ay maamusho oo khaza ku yaala la duqeeyo muddo 24 saac gudahooda.